DJ Frazy Zambia.com.
Iwe bwela pano mwandi bay. Ni vicho sena vakumutima. Waza kama zale mamwande. Ndiwewe kachewe nikonda. Tisa kweze kama lupili. Wena neo nipaka ifa. Kulibe na wapambali. Uachita tuche ni waboza.
Faithful to the core, and that's who you are.